ụwa jọkakwa njọ. Ọgụ warịla mma ma ncha, ọgụ na-ekposo obodo, ọgụ na-ebute arụ, ịgba nkwụ, egwu mmụchi mmụ, ịgba mmụkwụ. Ndị kwulu okwu gwulu wesị, nchi mwụ ute ihe, o ji ọsa achụsa ọgụ, ịmakwa na nya bụ ọgụ. Okechukwu etive mkpu, nne wuo nchi mwụ.
Ne pas moi,
j'ai foutu au niveau Koyo.